yontere jabbide nde le dende sinu bamako do accident hakkunde sotrama e camion goto sambini barmube sappo en nayo ane mabbe barmube sanne ngeddo himbele lamorde nde hultiwide dun do yo sabi rafite dingol saraji dati e bonanda dati di jati odo wottu dungu
le non respect de
la fit badde sariaji lawol watti fusa yi panungaji di ahana dogude sanne sabdu modja le watti nungu joni dati fe goten modja homa fu an han dawnu reser sedan ku tekimi yo dogun mo semme nungu watta tati bonalaji sab labi di modja
la route sont en mauvais état
pedari di do sababuji di tourism ngaji segu esikaso yimbe le memi hala rafete dingol le route circulation hultari mobulaji modidi e kanyodun rafi yawtogol alhali mobulaji di
les gros porteurs
de menenga sigaso mobulaji mawdidi ana yalta watti fulle ñoloman dogoto ati mawdidi fe watti midi ayi an jogaji ana doga tal sugab l'école ana yuwa jande dabri fu fiaka yalla du an accha sabi lam on jaati hatta di mobulaji mawdi dogude watti ñolman ben haani hadere dogude le watti ñolman to menenga sewu ga e batta sare mudun watti goto haani hunditede be dogude mobulaji mawdi kuba dogata e mudun
les gros porteurs
isaka jekte yu joko horejo syndicat transporteur en le ngaluje hakunde ngaluje mali centre mali odo kay jabana fi kado hala e wi mako leruji hultadi mulaji mudidi na teddina no haniri
le temps
watti ana tidi handen to mena soferembe menen dogle mulaji mawdi medwa heddade natano ko bango fawatti juddo be han dogude be yeltale gelli mawnini yel be yottoto be yata tum sofer fu batte sare datidin nangaten to police be wala sago jati e batte di sare hala
même pas le soir
yalla butude astangaji li mali dimitri samake horejo gulirde anazer kulikoro holti wide won dabareji piadi wonande lami be datidi
sur ce sujet
de okabaru mide mira ministre on fino dabiri yogaji hadde mobulaji mawdidi dogude nokku fu de jama heewi sabe hollitama be han yaltude bamde minu jamman yottade 5h bt hakune gelle mawdede yaade ciagal mudun vitesse nga yogaji anton be han jabbade dun no dati mawdidi
c'est des axes routiers
mintingol datidi e hertande mobulaji mawdidi dati e goto e dabareji di holliti isaka jagite joko horejo centre mali holti wide di dabareji nabawi jati buytude alqadara asdangaji do datidi
fo farde
dati mawdi ko haani mudun yaade to di mobulaji mawdidi dogata sabu sun dum wadama torra fu ma takke wala na to sabe hannen accent ko heewdu acca wadde sun wala dum er goto jeewe watti mo di mobulaji mawdi yaltata ma datidi mawne ko nafta jamare fu
24h
mi citan wiide le hitan 2022 le mali ndi limtike ko buri asdangaji unyaaji jetti bombe yo ko badi no jetton e temede tato heddibe be temede jogomo chapan jetton e nayo ko buri hewde asengaji ngada di li lamu kulukuru sabi tun kay ujnere temedre e chapan jiddi asidangaji ngada di lati sababu temedre e jiddi maybe